situation divine. Hii maneno hainanga design. Bila mabawa cheki uku club 9.
Factory.
With the storyteller.
DJ.
Heartbreak bigger disguise. That day had your reply. Call police biggie and 99. Matata matata. Unaware. Umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware. Unaware. Umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware.
Niko pate na ni Friday. Niko sherehe na ni birthday. Na leo siezi taka nuksi nipate. Said that my way ama highway. Na kuna toto ako on my case. Alini cheki aka blossom kiss. Nika jona die some of this. I've been praying for a night like this.
Tuka dance kidogo, tuka flat kidogo. Tuka shika uba, hadi baba dogo. Tukicheza rumba, akilamba lolo. Pie lolo mumba, kizungu si kidogo.
Mbona kuna njeve like this? Mbona mlango wazi like this? Mbona umenifanya like this? Mbona umenisanya like this?
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pressure utapata.
Najua unani laumu.
Na kila unachotafuta utakipata.
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pressure utapata.
Najua unani laumu.
Unanipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware. Unaware. Umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware.
Kawa ni simu bus, unge waga iPhone. Kamino sumu, ninge waga Python. Sikupi ring me up on a mic test. Wana penda venye siu ring ding kwenye lights on. Haditi njo, utamkolea. Nika mgojea dem, kutokea kani patana. Wea seye shakuwa nerea, tulifika jithea stress. Tona mime.
Roho ina mifupa. Ni raisi kuipunda mama. Mbona hauna huruma. Oh Lord. Pressure ndani ya mishipa. Nimekubali nimenyakwa mama. Ila mbona hauna huruma. Oh Lord. Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pressure utapata.
Najua unani laumu.
Na kila unachotafuta utakipata.
Unajua simu ni sumu.